Minisitule ekola ku nsonga z'ebulamu ekakasizza nga bwetandise okwongera okunyweza enteekateeka ez'okukebera abantu abayingirizibwa mu kukomawo nga bafiiranye mu kwekengera ekirwadde ekya ebola kiridde omuntu omu okufa ekirwadde ekya ebola mu bitundu bya Kampala nebadde munaasooka ngaerya diera nkuba lyayingira eggwanga okwira mu bitundu ebyebundi bujo kyakasiddwa mu kija myaka 23 yasooka okukulukirana mu ddwaliro lya Kibuli Muslim Hospital kunaku olwa balaza okusinziira ku kitusa omukulu wa minisitule ebyobulamu diana tunategeeza nti kasa okufa kw'omusajja ono yafuula ekirwadde kya ebola bamatedda okusigika abantu baabwe n'ebikubira ebyo by'amaanyi bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ku nsalo kugase nti abantu bonna bayingira eggwanga basasulibwa sikulwa ate bayingira okuyingiza eggwanga ekimbe kyanawookerawo ekirwadde kya ebola.